eɗen godi yamde joywi terke mintaji sappo e joyi kibaruji meɗe fulfulde komin Omar Hamad jangata o nani koye kibaruji ɗin. Nani maɓɓugol ɗum woni keeri leydi Nigeria misali farmaradi no wodi ko ɗum rimata far lumaku région on no hoorejo ɗum woni awƴoɓe loreji tokkiroɓe lawol maradi Nigeria pamminiri on nanan ko woɓɓe maɓɓe kaali. Non ni rafi fodu fogu tawaka to enda dirku gam batte ala ɗum woni e cingugo compagnie sogeji leydi America yeruno maire on famminiri amma o holli du no wodi nimɓe seeɗa wiɓe no ɗon kulana ɗum woni leɗɗe mum dabinaje gam Allah e gaɗol lawol ko yata to enda jipporde ɗum woni ko mbite lanaji piroji dirku. Yewtere meɗen pindino hande haltanana ɗum woni kulle ƴamaɗe yaade to alsilameɓe fuu du mbi'en nayeɓe ɓe mbawta yaade to enda hijjore nder leydi makka. Kori jamirtemo yerno kalirnomi e nder ko e kibaruji meɗen ɗum waɗi balɗe mbi'en tati ni joni ko leydi Nigeria maɓɓi keerol mu hedde e maradi ko famaka fuu ɗum woni sababu muɗum yeruno hoorejo awƴoɓe loreji tokkirewɓe lawol maradi Nigeria famminiri woɗi du o holli wiide ko sogeji gaddama dow keerol ɗon fa ɗum heƴi dey anda ka fuu ɗume waɗi ɗum. Ɗum doni waɗi ko ɓe kolli e wiide ko ɗum ano tokkiroɓe wurtiɓe Nigeria naata nder Niger kam en tambawi soƴƴitade leydi Nigeria ton. To Rabiu ironi o holli ɗum waɗan ko ɗum rimani sanne far filla lumako maradi Mohamed Mamman jewtidiɓe
makkoe
keñan mi yetti dow keerol ngol e ngol uddi sey jokka min ƴami jandana komi himɓe fitaɓe mbi ha ɓe mbi jon o ɗum ƴuwayna fa Abuja wiya to keerol ngol maɓɓite dey ko woni hen woni ɗiwoyɗo leydi Niger so ɓi leydi Nigeria noon na accata witto hoto wuuro mum'en mo leydi Niger du kono so ƴoyi Nigeria accata witto kandu warta Niger ɗo enda joni noon hunde ɗum laatakeni saɗorma sanne sogeji kay nani keewi minen kay hajeji amin fotomi gaɗanno joni banne belɗe ceede muɗum ƴeeñi ɗum fuuɗo saɗorma no mawɗo soni a ƴeewini hara filla ko darto lumaku kañum e minen joi e mobilaji eɗum laatini kemin saɗorma mawɗo mawɗo o saabu ɗon min gatto gurda amin joni mobilaji nanino dari 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 ko wala keero no gonde are kano woni accataki wi
ka aade mine suna nanta rawriguɗa baba abinda ke shiga baba abinda ke hitto.
Caggal Chine e leydi America fedde leyɗe tubakoɓe no hani ɗum woni maɓɓude lumaku ñiiƴe ñiibi pelle jinganoje nimɓe e leydi France gonɗe no jingana ñiibi ɗen kaali no ɗon jingana ñiibi yeru duni ɗum duni haala kenana hannden mane mbiya alarbare wittinde nde to endan wakkati no batu mangu jooɗa kaalen dow leyɗe tubakoɓe ko waɗa dow filla ɗum woni mbirdiji ladde ko waɗi to enda noga e jeetati lewru uttu to enda Geneve leydi Suisse yeru no fedde leyɗe France hawjinde hokkugol habaruji weeri ɗum saabi ko Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria e Syrie no gatta dande yaade ko yaawi ɗum woni maɓɓugol lumaku ñiiƴe ñiibi ɓe gam ɓe kolli wiide dow hemre capanɗe jeegon fuu ɗum woni ñiiɓi kamɓe gon no mbare do Allah e lohangal ko wala e lawol ɗum. Rafi foɗu foɗu do no kuja wala nder dirku ɗum ɗo ni ko sabi bini ɗum woni gam batte Allah ɗum woni e compagnie sogeji leydi Amérique cingaɗo to enda on yeru no maire nokkure on famminiri nde o holli ko nimɓe seeɗa kamɓe gon no kulan ɗum woni leɗɗe mum dabi naje gam batte Allah ɗum woni e lawol gonagol no waɗe johol to enda jipporde lanaji piroji ngol dirku. Boubacar Mohamed maire commune dirku nani ko wi Assoumane Sina nodduɗoma e cellalon.
Waɗi debbo gon garɗo woyti wi'i dabinahi mum no hiɗi samude dalila lawol boɗewol gaɗagol ton aviation campanie alina kan heɓi gaɗol jipporde lanaji ɗi fedde dental leyɗe tubakoɓe kan hokki ceede wi'i jipporde lanaji ɗi waɗe ndene ɗum ƴewata himɓe leydi Amérique. Campanie o du waɗi lawol gol gam tokkirde har ton yaha ton dow wamde gom to campanie o resi masinare mum gon campanie o du wi'i neɗɗo fuu mo dabinahi mum bonna de wari haali no yoɓete denne mi he'aydu fuu garɗo wi'i goɗɗum dow nokkure de neɗɗo goto woodi dabinaje mum pamare gon kañƴe duganɗe gi'atake waɗi ɗe bonna gan jareni wodi ton sanne
gam martude kompa dum woni kasun kobe tawabe der galuwar kasungal agadese dum woni mana der jeddire de le gallure dum woni ayir horejo fedde leyde leydi maunde jinganore hakkeji bibbe adamabe ne balla tawado del tarki sariya nangabe kasbe dum buri sulude kalidi ikre yeru no famine musa mamman
l'essentiel des préoccupations
sakula himbe nangabe der sudu kasu agadese do kanni woni filla sariyaaji gonɗen neɓi sanne ɗum ne kayne sey min ƴam ministére hawjinde sariyaaji nelda sarɗoɓe ko heƴƴi ɗo endam nonni fa hande ndu suudu ndun bawɗe ko hanno ada himɓe keme taton hannden himɓe nangaɓe gonana fa keme nayo nder mayru min jii du hon nokkuje to golle ekkitinte ko watto nayi yaade joyi ko laati nangaɓe enda no mbawi ekkitade golleji ko watta ko tawi jomde yofowama wurtake fuu no wodi gollal ngal hoore muɗum ngal hinnoyto nangaɓe tabintinama nangama heƴanama wakkati ko watta nder kasu kañum e wonɓe ne hettini fa fama dow ɗume woni no joga ɗon himɓe endan ɓe cendaka nder garowa kasungal fa hande
de prévenu et de condamné reste toujours actuel c'est-à-dire qu'ils sont pas séparés
en kotanto endan bilma ɗum woni ko mbiyen cuuɗi noga e jeegom kamɓen woni ko saami e guineji boniɗi dimma bononda toɓo ndiyam gaɗɗo altine ƴaɓɓiɗo noni to endan bilma région agadez to wona nokkure nde ndiyam woowi toɓude noon buudu fatumi préfet on watti dande yaade e hooreɓe mballaga moussa mamman yewtide makko
26 maisons entièrement de
baadeji noga e jeegon ko ndiyan ɗan en ɗan bonnini hawtade konna e cuuɗi to himɓe mbalto capantati e jeegon caamuɗi noon no himɓe ɗiɗo gondu nawanake e majjum kano woni ɓe gaɗi dama ko boni e nder ndiyan ɗan en ɗan ɗum ɗon kayɗen miɗin domi fa faboto witeɓe sapeur pompier ɓe gaɗa dimma majjum wadda hokkami jonkayi himɓe funnatowi e ley lekkoliji woɓɓe to konnan keeɓi to koreji mumen woduɓe cuuɗi simon jeeyi natoye toon bagoto hoolaki naata e cuuɗi dariɗi ɗiɗi kay saabu usanani fiyiɗi fuu no wawi kañƴiɗi kasanan ɗi caama jonkayi noddagal nimi gomin en gaɗa yaade e keerol woduɓe bawɗe e tundi junggo fuu laato gomnanti noon na walluɓe woɓɓe feereɓe na himɓe kawar heɓa ko wallirimin balla komin keeɓi fuu miɗen jiiɗi nafan ɗum
quel qu'en soit la nature de l'aide ça sera la bienvenue
hoorejo hadsiya fedde durwi dore e jeynari kamƴun e munnel gokkel hanndu ɗo nder ñamey woni ko sigili hokkude ɗum woni nimɓe habaruji dow internet muɗum ko sigila ɗum du gam heɓude lamɗi dow golleji fedde halsiya nden ko wonno waɗanonno Abdourahmane Goussoumane famminiri Moussa Hassan jewtididɗo e makko
l'objectif visé à travers la création de ce site et de guider les
ko waddi nokkure de waɗani woni yimɓe keɓa habaru nde no tefamu ɗum du nder ko yirnam misali habaru dow filla durwi didde jeenaari gan ɗum du saabi ko fedde halsiya singi sigila hokkirde himɓe habaru har nokkure internet mum waɗani de ndenne hannde halsiya no woodi internet hoore mum misali facebook youtube e twitter en halsiya waɗi kulle ɗe fuu gan neɗɗo fuu hiɗi heɓa habaru heɓa mum dow internet oodu no woodi nokkure to himɓe mbawi gaddi boytali mumen na cutta bonanda fuu kaɓe gi'i wona no waɗe na ka waɗa gan saru suuji halsiya ƴewtinoɗi
nani mbiyen fedde ɗum woni leyɗe afrika ko fiyoɓe dewte burtina ƴami yaade to hooreɓe leydi guine ɗum woni mbi ay ɗo enda hano acca cuuɗi kiite leydi ndi acca ɗum woni nangugol Udda Suleiman Diallo ardiɗo fedde fiyoɓe dewte no burtina o du nanga kenana ilu sappo e jeenayi lewru uttu to enda gan saabe Allah e yewtere nde o waɗi ko nder yewtoɓe maɓɓe gon tuumi e hooreɓe leydi guine jeehi ñaamoye ceede sogeji leydi guine jaraɗi to endan konu minisma leydi mali ɗum ɗo ni saabi ko mbiyen gouvernement leydi guine kamɓe suudu sariya ndu keɓay fuu mo noddi saabe majjum yerno Suleiman Diallo famminir to enda Johannesburg fedde wallititoɓe dewte nani fawari joni mbiyen janguinoɓe woɓɓe ɓe département mo Gaya ɗum woni janguinoɓe classe goo ɗiɗi yaade tati no tawa e ekkintinol to endan Gaya illa talata bittiɗo o woni ko ɗum waɗa ɗum du tawa kenana janguinoɓe ekkitaɓe ɓe ɗum woni yuɗuɓe andal mu'en ɗigga farjande no muudi tudu ɗum woni mawɗo kawjiɗo filla jande on famminiri biyeteɗo Fadel Alu
Balɗe nayi ni hannden ko jannginooɓe ɓen no ekkintini. Ɗum ndude région on fuu noon ekkintinol ngol wona no waɗi. Komin Gaya dermu nokkuuje nayi itta to jannginooɓe ɓen ngonno gara ekkintini. Jannginooɓe classe go'o, ɗiɗi faa tati. Ɓe illa nder lokkol hikka on gona no ekkintini. Jannginooɓe ɓee du gari he laawol ngol ngam dursitaade ɗiggina ko ɓe ekkintinano. Nder jannginol hisaabu hano mat ekkitaade jannde e binndi kam ekkintinol ngol wona no waɗi. Ɗigginde ekkintinol maɓɓe ngol waɗi ɓe mbi'aaɓe gara. Ngam cukaaɓe janngooɓe ɓen nde daaraama faa hannden ɗum tawan ko ɓe ɗigginayi jannde maɓɓe. Ndenne jannginooɓe ɓen no tilsino ñaña anndel mumen ɗiggiɗa. Ko watta cukaaɓe ɓen du mbaawa nde gaddanaama cotol umminagol ɓe mbaawa du gaɗi hisaabu.
Mbiyani fedde sukaaɓe janngooɓe lokotoraaku ɓe université Zender Maradi Agadez ngaɗi yiilaaru nder jeɗɗiire nde ley lokotorooje ɗe gomnanti nder Agadez. Maana jahaangal ngal ɗo woni ƴeewtinaade cellal nimɓe sako no ngonndi e ñaw wiiteengu diabete e du konne ɗum woni moƴƴinde cellal wonnduɓe e ñaw diabete ɗum. Nani ko mbiyeteeɗo Ben Mokhtar Abdou, gooto famminiri Anise Karim jeewtiɗiɗe makko.
Aujourd'hui il y a beaucoup de gens même qui
hande en himbe heewbe diabete non e balli mudun en dey anda kanka jonka subaka fu nyangu yaami beedo yaade no endam sabu joomu yebo e bandum dun saabi ko min ngadi dum gam batte min yewana himbe balli mudun di endam famin paama wudirka sukkar ele yi andan noy foti te min paami fu min keban ko min jamiri joomu wobbe dum min jaran dum loktorore sawro jonka e tindini min gomi ni ngada ko wodi sanne nyaloma goto non won ko gollangal min gattongal e dun dardu kondan sukaabe faayaade mawɓe du fuu laatiiɓe ɓalli mumen ƴeewa kan feynde worde minin ɓeyda waɗude tindiyaade e himɓe
et de sensibiliser aussi la population.
Jonka e ngartan e yewtere meɗen pindino ɗum woni ano jaaki hijjoore kanƴum woni kulle joyi ɗe Allah ƴamti e alsilaame muɗum fuu. Kanƴum waɗi ko hitaande fuu ɗo nder leydi Niger no yi'a ɗum woni nimɓe nayeɓe maane ɓe belɗe ɓe jiiɗe mbela ɗum woni keɓata hijjori no weldini ɗum en tawi du ɗum woni diina ƴami ko nimɓe fuu ɓe mbawta yahde hijjore ɓen no woodi ɓadi ɓe ɓe wawɓe yahda nde ɓe to enda hijju. Nani ko bandimin Moussa Haruna Illum Makka fammini dow majju.
Gollal hijjore hun noon ko yiɗi tawe neɗɗo no woodi sembe tawe no woodi faamu. Ɗum saabi nayoweɓe yohoɓe hijjore ɓe endan eɗum laatinoɗoɓe saɗorma sanne saabu nokkuje gon sey tawe joomum no woodi sembe tawe no woodi dukandan faamu. Yoga e nayeɓe hijjoyiɓe endan ɓe kaali saɗorma koɓe jii e hijjore nde.
Nayejo hijjum no tampini nde hanani Allah wi'i himɓe jaha hijju noon nden wallahi neɗɗo waratano min durmama
min ka yami samu no nawnimi du
wallahi gabu go hare
wallahi har golle sembe ton koyngal an ngal heli kelanɗe ɗiɗi. Suka caajiɗo kan on no ɗo. Neɗɗo fuu woodi nayojum nde no wari hijju to joomum andade dawri ngam nde o wari golle keɓake. Denimi andino ni noon nden mi waratano
dei ɓeydange ya kinno hey ɗon en sikafa
asansiji kam woni yaroɓe himɓe hijjore ɓen endan kay koye mum no andi ke nayeɓe ɓen enda eɗum laatini ɗum en saɗorma. Jonnon haɗa eɓe acca ɓen no jaaha hijju. Ɗum e saabi koɓe acca ɓen ɗo no yaha hijjore nde nani ko goto e maɓɓe haali.
Min mbiyan nayejo o o wawa yehi hijju. Amma de nayejo on no tuugi sawru mum nde wi'ama o wawa yehi acca ɓimi yaha nokku mum o woppan sawru makko noon o wi'a tan no wawa. Amma de tilsi min accan o yaha ngam o
jaɓay.
So neɗɗo no woodi saaroɓe muɗum nayeɓe fa aɗa yiɗi joɓanaɓe ɓe jaha noye haani gaɗa fa hannden kettini nanen hoorejo agence on enɗa.
Neɗɗo fuu godduɗo dottijo nayejo nden heɓo fuu warde e makko kanƴum ɓuri wadde. Gam so joomum wardi e a biɗum koye noon fuu noon no andal no waddi e makko. Min jii woɓɓe mballaga fuu gatteka gaɗani ɗum abbiraɓe mu enɗa ɓe gardi e maɓɓe ɓe jeeydu fuu
tampiri.
Fulɓe mbi'i jam no ɓuri safare. Nden noon saɗa woodi saroma nayejo mo wala sembe aɗa yiɗi tawe o heɓi hijjore nde aɗa wawi yahde dow inde makko kijjowoɗa naadu kondan darnamo neɗɗo mbawɗo tokkudemo saajomo ele hijjore nden endan. Saabu ni hijju on endan no torranayeɓe sanne saabu hun noon ko gollirto sembe kañum e faam.
Ɗowan to kibaruji meɗen e fulfulde tili wala fuu ko mbawten wiide sana jowirlaɗo taala hewtina altinere nde tomi gaddanta on goɗɗi.